TeamSafi.com.
DJ Msala, Mr. Motion.
Oh baby, honey, nice baridi mimi. 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 Ndoto zangu tangu zamani kupata mtu kama we, kunipa burudani kichwani anitawale, awe wangu maishani na kufa mimi afe. Kunipa burudani anavyo ni sisi mwaki mwili akiri sipati tena wawazo misusisha tupabali, anavyo ni julia kulisa kataka chiri. Baridi mimi, oh baby honey, nesi baridi mimi. Na hapa nilipo nipo baharini, nimezama kama tairi ya linafuri litopeni, nimekwama kama nimepotea, basi nitafuteni kwa kichuna, sio baba mjomba sana simba simi, nishawambia mama. Nikiwa nae na sikiara, agini kusana sikiara, ama sijala nikimuona na shiba, hata nikiwa gananja. Kwenye kisa yendo ya kuta, anafanya nisikose furaha. Tunakuwaga tu kama nani na kiba kila siku tudada. Oh baby, honey, nice baridi mimi. Oh baby, honey, nice baridi mimi. Oh baby, honey, nice baridi mimi. Oh baby, honey, nice baridi mimi.
This one.